I'm in love with the music.
Ladies and gentlemen, T-Flex on the 1-2.
They fucked exclusively.
Champions.com.
They mother.
Mineral boys.
This is 408 Empire. High class music.
What's my name?
YBS.
What she did then?
Young boy.
Yeah. If you live in Vento, Zele Munchilla, open it. You want to do it with Tamo Kunchilla. She caught the air. Won't know that when that chop up to a cancer. Why is that to a sansua? Mwebiat kalo te kanya. Ateka matako pancha kanu ako te kanya. Gawa imiaka mbongolo tawai. Iyo ni type taba pingila ni mbua yangu fuwae. Fuwae. Sabika kusabike. Sabika mbua yangu fuwae. Fuwae. Sabika kusabike. Sabika mbua yangu fuwae. Sabika.
Ulipe. We both very pe.
Alikwe.
Yeah. Baga.
Sabika. Sabika. Mbua yangu fuwae.
No more shots, little sucker. How you taking shots and still miss, little sucker? I am not your lover, you're my child, little sucker. When you act up, I'ma eat you up, last supper. Flow too blessed, got a Holy Spirit on me. These niggas keep hating cause the chick got him running. Funny how I'm taking over the game without trying. Yeah, I'm taking over the game without trying. Woo! You never queen, nali landa kale. She fire, she bele, she nanga bena mutale. Plus, nali tupa na ma cheeky fulu. Elo, what we say, no mungulu fulu.
If you live in Vento, Zele Munchilla, open it, you want to win with that Tamo Kunchilla.
She caught the air, won't know that when that chop up to a cancer, why is that to a sansua?
Mwebiat kalo te kanya.
Ateka matako pancha kanu ako te kanya.
Gawa imiaka mbongolo tawai.
Iyo ni type taba pingila ni mbua yangu fuwae.
Fuwae. Sabika, kusabike. Sabika.
Mbua yangu fuwae. Fuwae.
Sabika, kusabike. Sabika.
Mbua yangu fuwae.
Risky. Yeah. Ati imwe wa mudala. Na mimwe nefe ili nsomu ebo.
Yeah.
Mina kuona kudala. But inezo ona mungo za nikaila kuwa. Jine gelo nipeze kana junta muja. You don't know me ninga nkale Jezabel. But mlungu ananipasa mfeshi ya gudu girl. Hire yesai, Brisky nija. Sate du sate seo nipate tupate. Ni wabambo pasande mwene tisowe la mukate.
Shit.
Cut love ishi madansi ya wa makishi ma flying fish ya mweka umweko kamunate.
Nifimi vim vento uzele munchila. Upode tiwandi wimu tacha amo kunchila.
Kwati ewa unobe wembia chichapo tuwa kanso. Waisa tuwa sanswa.
Mwebia tikalo te kanya.
Ateka matako pancha kanu wako te kanya.
Gawa imiaka mbongolo tawai.
Iyo ni type taba pingila ni mbua yangu fuwae.
Fuwae. Sabika kusabike. Sabika.
Mbua yangu fuwae.
Fuwae. Sabika kusabike. Sabika.
Mbua yangu fuwae.
Sabika.
Ulipe. We both very pe.
African real bad. Kesheni, mwilu wa nintu malokesheni. Si atuna inentova mapi. Miss Mavela ilibwani na ningate mampi.
Wabwa
Hande chitapa mwidabwa.
Wabwa
Gana pena nziri chinangwa.
Wabwa
Ilishani chirishani ilibwa.
Wabwa
Wapuwa ilishani na uluwa.
Wabwa
Kupange mputango la sapika. Ronaldinho no Messi won't send a pika. Tene kamela batuwa yunkopela. Watesha bola de bola chomba sokela.
Sele munchila upode tiwandi wimu tacha mu
tacha mu. Chikoti ewa unobe wembia chikoti. Super
Mwebia tikalo te kanya.
Ateka matako pancha kanu wako te kanya.
Gawa imiaka mbongolo tawai.
Iyo ni type taba pingila ni mbua yangu fuwae.
Fuwae. Sabika kusabike. Sabika.
Mbua yangu fuwae.
Fuwae. Sabika kusabike. Sabika.
Mbua yangu fuwae.
Sabika.
Ulipe.
Bago trim, trim, trim. Point zero, you sucker. What's up? What's up? What's up?
Yeah, yeah, yeah. Brisky,
Brisky,
Brisky.
African real baddest girl, girl, girl. Deborah,
Deborah, DJ Momo.
Team Super Music,
Super Music.
Guaranteed, Sarafina va a copar.
Things don't run me.
Momo Stars, what's up? Ella Mutale, one.
Subject
Tuesday, fucking.